ียมเชียมแล้วก
็ราจักกี้ซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์สิเอรี
่อะเวลเวกาจีนาทุ่มซิมาทูทูทุ่มซิมาMalakanitania, Malanaskia baka tu haufa kwa ufasabia Malaka pata buwana, Malaka uliwa Mapenzi afunoga, kapiwa simu walifuwa chana, karudi kwa Yeah, wanajua kupata tu Hajui kukosa uyu Yeah, wanajua kudanga tu Mda wote majuju Kiwa mkumi, hapenda chips mayai
Chips mayai, chips mayai
Kaniputa mifukuni snakitu ya nadai
Chips maya, chips maya
Nikimpa ugali anabisha Anasema bora tuachane
Chips maya, chips maya
Nikimpa wali anabisha Anasema siagio
Chips maya, chips maya
Wanangu seme sise Wauni seme sise Tina palira 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 papa popola Alizani anapendwa kumbe waoni wanamchora Shire 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 kila sikuwa shura video Akipambishwa kidugu katikati anasaula Palira 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 papa popola Alizani anapendwa kumbe waoni wanamchora Shire 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 kila sikuwa shura video Kipambishwa kidugu katikati anasaula Kile mkile mapepe, kile mkile mawenge Kile mkile mapepe, kile mkile mawenge Tuwele kile mkile mapepe Get him, get him, my winky. Get him, get him, my baby. Get him, get him, my winky. Twenty, get him, yow, 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 pretty. Get him, yow, 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 pretty. Get him, yow, 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 pretty. Get him, yow, 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 yow,
pretty.
It's Kias Kutani, you need to Kia Chabasi.
20, 20, 20, 20, 20.
Twenty, Kutani, you need to continue. Ashabas. Sikutadi entertainmentu achabas when the tenas kutadi dina bangaina achabas when the tenas kutadi dina baba pi achabas weka tenas kutadi dina itube achabas when the tenas kutadi dina kilisit achabas weka tenas kutadi dina weka songo achabas weka tenas kutadi dina papaim achabas weka tenas kutadi dina serando achabas weka tenas kutadi dina namsefe achaba bakaira achabas yeye achabas dasa achabas
chimwai pau
Achabas, take it you, Achabas, Mabala, Achabas, Ishirama, Achabas,
Webkari, Webkari, Maniga Chuse, Ibira Kuchoka, Mwanangu, Baba Kendriki,
Mawizu, Mawe, yeah, Nakubari sana, Mama Dori, Mama P, Ibira Kuchoka, Mamboi, We Mitebo, We Kide, Babu, Akimbo,
Achabas,
Macho Kifure, Baba Isamu, Watupo Sheri, Nakubari sana, Mwanangu, Kimbo, Mikono kanani Mwanangu
The kill name, the meter man
I choke you some